kata mgongo, kata kalongo longo, kupe mchongo. Kamu VIP, ukule happy, na bad company, ni ite patni, na kunyo matini, hadi na tetni. Niko fresh bana, ne ngatni, nime iva buda, nisha popni. Bobby dash, utadha ni wash wash, kata yani dance, ka uji kwa kalabash. Kata maji pia, nisi juku dance, na meza tu romance, ni bigi kama lens. Umejaza pants, kugusa pia ni sense, kata kama fence, kata kama last dance. Come come baby baby, kapli gay, sina time ya full play. Kata lense, landisha mzinga, shisha na sensei.
Hey, shika zimeshika, come on let the high take over. Katika vunja mifupa, turn it down, oh no we won't. Zikishika zimeshika, come on let the high take over. Katika vunja mifupa, turn it down, oh no we won't. Kata, kata, kata usiogope.
Party tonight, let me see you get down. You came with sun to the beach, hapo mepaka jo. Labda uwashe bro, mate upate jo. Junadra BC party, don't stop kikamula yo. Acha mami chini wekata, songesha haga, hey, it doesn't matter. Leo baby si utakipata, hapana most most, leo faster faster. Come baby now put it on me, with them mama ana call me. Mzinga na mashot zote on me. Fasa tunde kwako doni.
Zikishika zimeshika, come on let the high take over. Katika vunja mifupa, turn it down, oh no we won't. Zikishika zimeshika, come on let the high take over. Katika vunja mifupa, turn it down, oh no we won't. Kata, kata, kata usiogope. Kata, kata, kata usiogope.
Rudisha juu mami. Chini chini.